uri marayika wanjye afexi uzuze nawe
isopro
uri marayika wanjye afexi uzuze nawe
Nipa furaha tele tele Nifute kwako niwe wakuwa milele Mimi na wewe tusonge mbele Wana kutamani wapige kelele Hakili yangu ya kuwanza wepeke Moyo wangu wakupenda wepeke Nipe mapenzi tamu tamu Majisha ngumu ngumu nisahau Nataka nijenge boma na we Tujishi pamoja milele na we Nataka nijenge boma na we tujishi pamoja milele na we milele na we
yeah, uri marayika wanye afeksi uzu sinizawe narubu yanje narayigu harie wino witu uri hindu wawe
Bali, tukule majisha vihatali Tuketi kando ya bahali Mapamparazi wapate habari
Mimi na wewe kitu kimoja Sioni haya tukiwa pamoja
Nipe mapenzi tamu tamu Majisha ngumu ngumu nisahau Nataka nijenge boma na we Tujishi pamoja mirele na we Nataka nijenge boma na we Tujishi pamoja mirele na we Mirele na we
yeah, Uri marayika wanye Afeksi uzu sinizawe Narubu yanje Narayigu harie Wino witu uri hindu wawe
Nataka nijenge boma na we Tujishi pamoja milele na we Nataka nijenge boma na we Tujishi pamoja milele na we
yeah, Uri marayika wanye Afeksi uzu sinizawe Narubu yanje Narayigu harie Wino witu uri hindu wawe
Menyera, uranye meza, sinumi